ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni abangazi, batsheleni abangazi, ngicela ngibatsheleni. Hayi longo wama mathando susiphathile ubuyazi ukuthi uma intshi vele ukhule maphelele lesigubu nesicelebele cela abaziyo bachazele abangazi uyazi uma intshi uyingwazi uyazi uma intshi uyingwazi nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi uthanda abafazi kanti longo akakwazi kanti uthanda abafazi kanti longo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi. Super Mdlikihle, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni. Umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni. Super Mdlikihle, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni. Bathanda abafazi, and the logo akakwazi. Bathanda abafazi, and the logo akakwazi. Uyazi uma intshi uyingwazi, mfana uyazi uma intshi uyingwazi. Super Mdlikihle, ubhuti umbambeni, umthandeni, ubhuti umjongeni. Akathandi abafazi, ungatshela ukuthi akazi, kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesiku, ujabela bobaba bamajazi. Bezwe ngathi jazz, start the jazz. Super Mdlikihle, bezwe ngathi jazz. Umthandeni, ubhuti umjongeni, ubhuti umbambeni, ubhuti umjongeni. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz umthandeni ubhuti umjongeni. Startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz umthandeni. Akathanda abafazi ungatshela ukuthi akazi kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu ujavela bobaba bamajazz. Bese ngathi jazz startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz startitses siyobadlikihle bese ngathi jazz. Akathanda abafazi ungatshela ukuthi akazi kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu ujavela bobaba bamajazz. Startitses siyobadlikihle umthandeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni. Ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni lesigubu nesicelebeleni cela abaziyo bachazele abangazi 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 ubhuti umjongeni. Akathandi abafazi ungatshela ukuthi akazi kanti uyazi ngoba akafakazi. Lahlela thando ngalesigubu ujavela bobaba bamajazi. Startitses siyobadlikihle ubhuti umjongeni umthandeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni ubhuti umjongeni ubhuti umbambeni. Hayi longo wama Super Mdlikihle ubhuti umbambeni umthandeni ubhuti umjongeni. 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 Startitses siyobadlikihle 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 startitses siyobadlikihle. Mathando susiphathile ngibatsheleni ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni ngibatsheleni lesigubu nesicelebele lesigubu nesicelebele ngibatsheleni ngoba uyazi ukuthi uma intshi vele ukhule emapheleni ngibatsheleni lesigubu nesicelebele cela abaziyo bachazele abangazi cela ngibatsheleni. Uyazi uma intshi uyingwazi nawe mfana uyazi uma intshi uyingwazi cela ngibatsheleni abangazi cela ngibatsheleni cela ngibatsheleni cela ngibatsheleni abangazi cela ngibatsheleni cela ngibatsheleni.